Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Yeah, yeah. Blue Sky Zone. Money Mouse.
Don't worry, it's for paying professional music.
Let's go.
At Steven Records.
Let's get it one more time. Let's go. You know what it is when the air is with the team.
Me my sako balance a life, but still see my balance a life. Saturday, zinange na buno buino, my ziva na kabaje, so na bange buno buino.
Before I balance it up, I made the blues. Na panga pona bomb, ma auto mode. Na fika na kubondi, chifoni chalila. Nilangane muwale, dinamo za sila. Yeah, yo boy.
Nali kwetu fe kamane wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela mushanji, chupofa tintaruka. Halo satana nekela kofi.
Shudibwanda uvi.
Na papa, chintevo nekela kofi.
Yeah, yeah, hey,
you hey. Are rushing.
Satana funo funi la karia, ni kankala na kasha, ni tuma kumabia. Sani kwila na musheti ni siye, life yanga wetepo isiye. We are blessed to sopali na malile, nilina kafunso wa nilimbi kila puanja. Every time umafuna nilihaya, ya peza kusako sini kupasa na chance. Napanga kamiti ngeneka na nkala bansi. Sitiliza kuchiliza tisa menya life bandi. After that it is a menya puma dance. Puma dance, kuhishadi.
Balancing bobane zo zimvela muzungu. Apuela delaila mwes na ulungu. Kunina mamimba no ni promisa tumpundu. Bili kumatoa hebe ya kupaka tundu. Last year ananinge nela kumakebo. Ntaeko weo dingi ya tripa zesko. Toka asimebo mashisha black label. Ndiye kwezenzo sili lazika fika padebo. Ya kwela BP ngatika manga ni na ya bola spirit. Nenzeta manga you wanna slow my speed. Toka mundila sinzaliza na BP.
Nali kwetu feka mane wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela mushanji chupofa tintaruka. Halo satana ndekera kofi.
Shudibwanda uvi.
Na papa chintevo ndekera kofi.
Yeah, yeah.
Hey, hey. You are rushing man uvi.
Japa. Gapo flow ishi ila pandanshi. Ino ni 2020 na manoshi. Hali njika tekwa tina wana mkuntu wabashi. Malo iwe ndaruka. Chintevo ndekera kofi.
Na papa.
Nipala uka one paka 30, but still much wonika life in a pressure. Ni yesa yesa cheko pushinga, but still much wonika dear valengesa. Wanifaka mpensi, ni yesa kupushinga ningo salamu maplesha. Yeah. Daily vikosa, nishimwa batevo mumafuna kutipesha. Yeah, chima ya funa mavum vum. Ija life tima temba muma fium fium. Yeah, apandike lako. Fire chitepo mwenja lukako.
Goes like Eska. Benzo chiti kalionse. Chikanga vaziti kwa dira paliponse. Kupushinga mebipinga chitikeko. Nitaba nizipeza ni rounda mukaseko. Chitepo ndeke lako fi. Neze mu fast lane where he broke my way. Yeah, ndekuishi vanga waisa mupepi. Shafieshe losha pange la miss. Ikafuno pita ya luka bine. Ije ya pita unipeleka ni vine. Uniponila mabine. Cut the line cause you are mwine ndine.
Nali kwetu feka mane wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela mushanji. Chupofa tintaruka. Halo satana ndekera kofi.
Shudibwanda uvi.
Na papa chintevo ndekera kofi.
Yeah, yeah.
Hey, you are rushing man uvi.
Gapo flow ishi ila pandanshi. Ino ni 2020 na manoshi. Hali njika tekwa tina wana mkuntu wabashi. Malo iwe ndaruka. Chintevo ndekela kofi.
Na papa.
Professional music.
Yo boys, yeah, see ya. My name is
Pass Beats on the one
Buddha. Team I Steve Brave Mav J
Steve and Records
Bogano Young Williams
ZambianMusicSite.com.